Hi.
Welcome to the clinic. Welcome to Clinic Beef.
Call 911. Emergency. Mfuko imejamani. Dream ni ya jamani. Noti na kamani. Mapengo antamani. Kwani mwere atufanani. 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 Call 911. Emergency. Mfuko imejamani. Dream ni ya jamani. Noti na kamani. Mapengo antamani. When we're at Fanani, at Fanani, at Fanani. When we're at Fanani, you can't compare at Fanani. Rural boys, you roll on me, you rap card me, you ride na si. Chacha slide, keep it 13. Tuna smoke, we'll be 13. If you want smoke, uneza get. I was a kid, tukipula pa nigga on a dip. And the ladies be biting lips. Really on takayo mchezo wa speed. Bro, kam niko nishi ku dip. 12 o'clock, tani pata kwa strip. Na ikia ribika, bad dope na fix. I got tools exclusive shits. We got songs exclusive hits. Na tume pull up with deadly whips. M-R-I-G-H-T, you better recognize. On a mission, can someone write. Niki make step my crew na slide. Sigo atishi, sito kwa dice. Drip. Call 911. Emergency. Mfuko imejamani, drip ni ya jamani. Noti minakamani, mapengo antamani. Kwani mwere atufanani, atufanani, atufanani. Call 911, emergency. Mfuko imejamani, drip ni ya jamani. Noti minakamani, mapengo antamani. When we're at Fanani, at Fanani, at Fanani.
When you follow them look alike, at them dem a bro to a right. Show up boy to a side. Strong as Dodo, but I could type. The best got game of classify. But drill okay clarify. We are back, I don't beat to let tell a my. Slowly to na canafi. Diverse bro, come na face. Kia. At this level, at a face that we got get free. When I hit bro, look a hill. Pussy. Aye, we're in the beach. Tulikisheni mchezo jaya mabola.
Call 911, emergency. Mfuko ni jamani. Drip ni ya jamani. Noti minakamani. Mapengo antamani. Weni mwere atufanani. Atufanani, atufanani. Call 911, emergency. Mfuko ni jamani. Drip ni ya jamani. Noti minakamani. Mapengo antamani. Weni mwere atufanani. Atufanani, atufanani.